Mama, 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 sio ni mfano wake. Lakini akifurahika elewa uwezi anguka. Mama anaponungunika na mambo hayatanyoka. Lakini akifurahika elewa uwezi anguka. وكيف رحيك.